call her name or the trial. Oh, loco, loco, mapenzi. Lopo, lopo, tukaziba midomo na kubali. Chache nisicheze nafasi. Nikatamani loco, nikaanza kupungua. Muda mwingine, memories itakufa. Cause ladha ya mapenzi, umeweka mafuta. Muda mwingine, memories itakufa. Cause ladha ya mapenzi, umeweka mafuta. Baby, it's you. Mbona unanichanganya, unanipa mie uoga. Haya, mbona unanichanganya, waniweka mie roju. Haya, mbona unanichanganya, unanipa mie uoga. Haya, mbona unanichanganya, waniweka mie roju. Mana mwenzio kukuwacha na ogopa. Mana kila siku na kuota. Na moyo wangu kwa kondo ulipogota. Chunga nisije aga dunia. Baba we kusema siwezi. Nimeumbiwa na haya. Basi uniokoe nifute na machozi. Wenda kitanzi kitani pwaya. Baba we kusema siwezi. Nimeumbiwa na haya. Basi uniokoe nifute na machozi. Wenda kitanzi kitani pwaya. Baba. Muna mwingine.